kikam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na ku like me kuma kama tatu
simama kete piga one lege tingiza kichwa ni kazi meshika gweze kispaki anguka nayo twende hapa ni ku dance ku banju kama daily sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingine sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingine uno uno bailando umlando uno uno bailando umlando
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga piga
skiza magi magi
na ku like na kuma kama tatu
goma naoni kali unafanya nini ukika wabaki wametu sitwa kitu choma mavela jutini kesha toka seta baki wamehema na timimi ndo kadere saita baki nmehepa na si cheki ndoba isha tu bambo unazarudi ya selekta lesta shika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu cheki DJ isha tu beba pull up pull up selekta pull up pull up selekta ndoba isha tu bambo unazarudi ya selekta Dosta shika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba Pulo pulo pselekta, pulo pulo pselekta
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na kulike mekuma kama tatu
Asisi city girl, and I set it for you Lyoko na pity girl, make breakfast for two Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool You want another one, come take it from me Mebeba motherland, so you dig it for me So you dig it for me, so you dig it for me So you dig, so you dig, so you dig it for me
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na kulike mekuma kama tatu
Exclusive from SureLoaded.com.